Mwilira agebi obulamu government yakubirizibwa okuteeka ensimbi mu nkola ey'okujjanjaba ebirowoozo okuyita mu bibinja oba kiyite group support psychotherapy GSP. Kino kiyambako abavubuka abalina akawuka akaleeta mukenenya nga balwanyisa obulwadde bw'ebirowoozo. Manyi olwali emirundi ebiri n'ofuna akawuka akaleeta mukenenya kati n'otulawo n'otandika okulowooza akawuka akaleeta mukenenya kewalwadde. Eyo nayo ndwadde. Ebirowoozo bikwatira ng'akawuka si ke kakuse. Jo bennyini. Akulembeddemu mu kunoonyereza kuno ye Kakensa Ethel Dreda Nakimuli okuva mu kitongole kya Medical Research Council ategeezezza nti enkola eno ya ssente entono ddala ekola bulungi era eyamba abavubuka okutandika emirimu egy'okwekulaakulanya. Asinzidde mu kibuga kye Hoima mu lukungaana olubaddemu abantu ab'enjawulo ate n'abakwatibwako ku nsonga z'ebyobulamu.
They can convince government to put funding towards this, and that funding can go a long way in supporting training of the young people. It can go a long way in providing some incentive for the peer supporters to reach as many young people in the community as they can. And the beauty about group support psychotherapy is that it ends in these young people coming up with an income generating activity. So people who are idle become active, become productive members of society, and I believe that's what government wants.
Ate yeetalemwa Joram Johnson ku omu kubaganyiddwa mu nteekateeka eno agamba nti enkola eno eyambye abavubuka bangi okwogera ku bibasoomooza ate oluvannyuma ne babinogera eddagala. Buli woyogera ekizibu n'omuntu omu ofuna ku ndowooza endala okusinga ku gwe w'obadde ng'okola ki okirowooza. Kaakati bo kennyini babinogera eddagala ensonga zaabwe ne zitambula.
Depression is actually one of the most disorders affecting young people, because when people living with HIV, one in three young people are being affected by depression. So according to me as a beneficiary, create a safe space for young people to open up, because it is excessive and also sexy sensitive in a way that young people feel relaxed to open up with other peers.
Great.